yande joni wittodi e min tagi sappo e joni nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta on. Jare ko e kibaruji men ni hande subana batu wadama ko hunnugo duubi joyi sigila golle studio kala ngude fondation urondel wonno wada del leydi men ni cherdi sen tokkom min on nanan ko dum firtata yago yeso cheri amusa aksar kando hokko habaru dofi wida gol nonni wadama hande subana der gallu nyemay keptol cheri o no wurtinte jeddu he lewru me de lamdo jabi dere yawter men pindinol hande min kalan do ko wonno faddi hano rewbe lartube leydi Niger kokke golle ko arda ko nonni sen tokko min onnanam pirtol ha laagi di der kibaruuci men ande subana bat wadama der gallu nyemay ko hunnugo duubi joyi studio kalangu sigila fondation urondel no wonno wada golleji mun del leydi Niger ko fudda illa hitane duubi ujinaagi didi he sappo e jeego studio kalangu no feccida habaruuji mun non e radioji chapande nay e jeego e teleji jeego o gondi der leydi Niger ho radio sigila golle den Alassan Abdou o hokki fama do sigilaaji makbe di nani ko rekki arimi waddi
studio kalangu a commencé
studio kalangu hese fuddir amma hande miden baawi wiide ko o mauni fuddirdo demle tati ko tawda hande demle joy kaltede der leydi radioji di golli ditte hemu sappo nono fuddira hande min kewti faado radioji la soji didi e jeego miden ela wittade burde don ko tawe hettintobe amine bibbe leydi Niger kokke habari e hunde fukko on wada leydi Niger miden ken no watte fu tawe habaru ngonga hokkama studio kalangu fuddi wada jonno wada nimbe hambe ko wonno golla der mum wodi handen hana habaru kokketedo radio tan non no watte fay e tele hakkune dubujinaaji didi e nogay warde e nogay e goo min duri takke e hebude televisionji di min golli ditte jeegon joydi do der nyamay jeegon oto gaskiano zender amma min kisoto ndarde do labi gom dume min bawi latade
nous allons définir
to batu gadango hande subana sudu hawjinu e fonditol cuude habaruji di leydi Niger no tawa to batugu be kolli manoje mabbe yago e gollegi di studio kalangu wonno wada de lawol gotol golni mala Isa Nasiru horejo kawjido e gollegi CSC o wi ibe jingana e sigilaji golle de studio kalangu wonno wada Nafis Adamu nani ko waddi
5 ans aujourd'hui.
Dubi joni handen o studio kalangu no golla no dotani du fa handen labi kingadi do andal leydi Niger kawjidi filla golle kokkol habaru kalangu no dotani du fa handen lawol gol domu singa kan woni wallirde himbe leydi keba habaru gongaajo dubi joju ni ko kalangu no lime der cuude dereji kokkoji habaru leydi Niger no golla du ko wala fu hedoran gon der kokkol habaruji mo gollal galdu no wadire nyanyaku e go do CSC fedde hawjina filla ewtinaaki golle cuude dereji kokkoji habaru miden nana beldum gollal mabbe min balliram be du be jaara yesu golle mabbe de ende hana du kambe tan faahe kokkobe habaru etu ko wadda be fuube baawa yaarude yesu golle mabbe
balla leydi Sisso no goto der balla kaji di studio kalangu wonno wadani be mittintini ko woni dalila cingol kalangu de leydi Niger Christian Ex horejo balla holli der dubi joyi bititi neddaku mabbe beydoraki nani ko ofantini jadimi Nafisa Adamu.
Ce partenariat, il supporte très bien.
La bi hauti da gollida studio kalangu he amin no lobbidi no nyenyi no godi du sembe wakati cuba kiji hitane dubi ujunaaji e sappo e jeegom tewteuru ardangal leydi Niger demmin puddi gollude dundu der balla fedde leydi Suisse hawjina filla cengol enna e higiraku chaka leede do leydi Niger illa dendu labi hauta gollida amin cocoraaki gada do labi balla ka leydi Suisse e fedde indirane fonda Fondation Urondel cingi domu labi amin e tuugi hano wawa hukkude habaru labdo e gongaajo min fu min nani beldum golle gonaade no gade studio kalangu miden andi du ko kebol ceede kejorde ko wada golle de enden jaha yesu hoya amma min durwam keddi bawde amin min nangana studio kalangu wada golle mum miden gidi du golle de enden jehira yesu no puddira
être maintenu dans les années futures.
Radio Madiana de Dirku no der radioji pamari chapande joy e didi golli doje sigilaji studio kalangu wonde soppirde heedale tugal agades nonni kettintoɓe radio on no weltoro e habaruji leydi ɗeɓe kokkata ɓe. Nani Asumana Shina fantini min e cellalol.
No weli min sanne sigila moɗon o endan no min gomiɗen keɓira ɗum ni, saabu eɗum woodi pirto ko e dow kulle kewɗe hono cellal e ko nandi e muɗum. Kibaruji ɗi min mbawi heddude togon sana to moɗon ɗo enda. Allah no min mboɗɗirni endan no ɓeydanamin mi rafi keɓor kibaruji ɗi. Hewɓe amin joni ɗon wala ba télévision ji ley galleji muɗum.
Gonga Allah, minen kettino, minen nana belɗum mundu fuɗo ko ɓuuri welde min yewtereji rewɓe. Wakkatiji gom nde ni min keɓa habaruji maɓɓe ɗin, na komin nodda golloɓe radio dirku min ƴama yala jamda.
Minen keɓa kibaruji ɗi min mbawa heɓude togon ko gonɗon nildemin. Minen kettino yande jeegon kikiɗe kasen jaago no subaka yande sappo no watte, neɗɗo heppata wakkati no hettinorto kibaruji ɗi enɗa. Jonnon le ami no woodi ɓe nanta Fransire nanta Hausankore, minen keɓanno fu berberere du konda se heɓama neldon wara.
Moussa Aksar no hokko habaru dow taykaki noonni kando woni hoorejo suudu habaru indirtene événement hande subanani o waddama to suudu kiite nde gallu ñamey nde arrondissement Tataɓo. Nder meccintinol ni o walana imo tumire e hokkugo habaru ɗum ɗo dow taykaki o waɗi har ko ƴewta filla haala ka ministére hawjine e denako leydi e sojeji noonni ɗum ɗo har ko ƴewata ɓi leydi Niger gonɗo Bruxelles gon kan noddimo to suudu kiite keptol série makko no wurtinte jeɗɗi lewru me. Nani ko o fantini jaadimi Moktar Hammadou.
Ce dossier par cette
haala ka ko waɗa ɗum endan wonanan tefa fa ñifaka ka fuu tawine kay ɗum heɓata latade, saabu nder leyɗi duniya toon kay haala ka eka ton ton endan, saabu ko ɓooya ɓuuray jeɗɗi jeɗɗiɗi ni endan. Suudu sawar députéɓe leydi Ingila haala ka yarama to endan himɓe jogiiɓe annde sanne yehi holloy golla ko waɗa ɗum endan, golla ngal yiyama gasi ndenene kay ni duro ngo endan woni e hoore muɗum. Neɗɗo wawa famude dow fii ko darto jawdi bonnandi latinno hanno yaade le ministére hawjini ndenago leydi men Niger, saabu neɗɗo wawa famude noon himɓe hokkirte jawdi fa waɗa golla ngal dey koƴon jawdi ndi enna joni ñiɓon cuuɗi mawɗi gon paari e nokkuje goɗɗe. Ɗum kay joni fuu wiɗagol ni himɓe gondi nder muɗum ko heddi ɗum waroan yesso gara majjo ndu ko waɗa hen fo min e hoore an miɗa woni e leyi fedde hokkoɓe habaruji waɗoɓe wiɗagol inditiraɗo Norvége Zongo nenene kay gollal ngal no yarteni yesso no.
Donc ce dossier ne va pas s'éteindre.
Suudu série adu maraɗi keŋaɓe puɗɗi jonde maɓɓe arano noon ni dow série aji gacceji mawɗi nder tarki keme nayyi e capanɗe nayyi e jeɗɗi talki keme ɗiɗi e capanɗe tati e go'o kan ƴewtinte no procureur on fantini. Hano série aji ittol yonki e guyka makka kam ɓuuri ɗuɗɗe nder jonde maɓɓe ɗe noon ni. Moktar Henri Martin o wi gaɗuɓe gacceji mawɗi nayyi kan hitante. Nani ko jaadimi Mohamed Mamma waddanimi.
Pour la première session
ana ko darta gadol sariya ko lawol aranal ɗum ɗum ƴewtana na si gacceji ko barol nayyi piiɗe jomum fa yottano ɗum mayde yanugol e rewɓe debbo rima ɓi ɗum wara suka on kamɓe barol neɗɗo. Ndenne hano kiite gacceji nayyi ɗi woni ko waɗoyte nder sariya o. Caggal mum no woodi sariyaji goɗɗi gaɗoytoɗi, misali neɗɗo wara abbiɗum na inni ɗum gaɗol gurkaji mawɗe gaɗirteɗi loore na moteje taw jomi no jogi malfa. Ndenne ɗum ɗon fuu no tawa nder ɓiɗɗam bonɗaku mawɗo mo kiitem mum no sarɗete.
Hannde duuɓi noga e ɗiɗi ni ko hoorejo leydi Niger kiɗɗo Ibrahim Baré May Nasara wara nder jippinol laamugo sogeji gaɗi. Bandiko gorko Jibril Baré May Nasara o wi fa waranden joni koreji Baré no woni no domi keptol ƴewtinaki ko CDAO hawtade e gomnati leydi Niger watta dow barol makko gol. Nani ko o fantini jaadimin Asumana Shina e cellalol.
Koreji Baré yehi fa suudu sariyandu CDAO ton enda han sariya waɗama wi'ama o waranino leydi Niger wi'a kañum woni ko ɗum ƴewto wajibi sana ɓe gaɗa wiɗagol fa faame toye wonto waru hoore nde enɗan waɗinoye waɗiri e mumen waɗi ɗum to nden warde joni ayi bafu wala waɗa min gonmin kettini fa hande hunde fo waɗa duɓɓi nanɗi e sappo e joyi nde enɗan talki wurtinanoma wi'a dow filla baro makko ngol, amma fa joni ba ɗum fo wala no waɗa to ba ko noon waɗi ko henno fuu miɗen gatti tammude yaade yesso.
Kenga batu pirtol nokkure heyre gon to resirde dewte waɗama nder centre culturel américain wonde nder ɓaade joɗanigu leydi amérique de gallu ñamey. Stéphane Drekon jottinowo haala kaɓɓade wakkilu leydi amérique wonde nder leydi niger o holli ko ɓiɓɓe leydi niger no nawtorto nokkure de gam heɓa ande dow ɗemgal anglais e keɓa ande dow aadaji leydi amérique e tarifiji maɓɓe no nani ko jaadimin olivier waddi
A partir d'aujourd'hui,
nangude nyalande hande nde nimbe no mbawi nawtorade e nokku amin to dewte nde sete o tawdado internet bolum. Chaggal majjum waroobe nawtorade e dewte den der nokku amin o windube inde mu'en no mbawi hebude dewte bindirade dengal francire e anglaire. Min gadan namɓe jandeji ɓolum hawtade e jamiro amin dow filla jande mo ESAID gam wallude jangoɓe yiɗuɓe yaade leydi amérique jangoɗe gaɗa lewru sumayere ndu min gaɗan hiroji ko kollol silima ɓolum ko ɗengal francire e anglaire min gaɗan du fa hande waldeji pecce pecce komin jewtidite ɗengal anglaire
yewtere men pindinol ni hande yeccata kono dow fi gurnan e fi politique rewɓe larɗuɓe gala no gatte nder golleji ardangal nonni no kadi mumuni horejo fedde larɗuɓe leydi niger neɗɗo daɓado non o wi no handi laabi lobbi koƴe dow ko woni no haɗa rewɓe larɗuɓe ɓe gatte nder ardako nonni nani fama ka o hokki jadim rahilata soumana e cellalol
min taykike min gi'i kono woodi saɗormaaji e kullego gonɗe no kaɗa na no gaɗa ko rewɓe larɗuɓe gala no naata politique na no keɓa ardagal ɗo leydi niger
saɗormaaji ɗiye rewɓe larɗuɓe tawra hannden
no woodi misali rafi jannde lokkol ngam debbo nde janngay waawa heɓude ardagal no woodi kadi bi'ooɓe daliila fina tawaaji himɓe ko debbo larɗuɗo haa na ardini himɓe o laato maire naadi denne waawa ardi sigila fuu sigila maral leydi e politique mum kandude hokkay semme rewɓe larɗuɓe kokke nokkuuje ɗum du no wadda ko haɗa rewɓe larɗuɓe ɓe jaha yeeso na naata politique keɓa ardagal nder maral leydi
pelle leyɗe hirnaange afrique daraniiɗe hakke larɗuɓe gaɗi hawrine mum en jeɗɗiire de endan toon wagadougou leydi burkina faso ɗume woni dalila hawrine maɓɓe de
dalila hawrine maɓɓe de nder mum no tawa taykaade daara no waɗe ko rewɓe larɗuɓe keɓa ardagal nder maral leydi ɓe mbaawa du naatude politique e wattude barke hunnuko maɓɓe nder adol laabi yahdu yeeso leyɗe maɓɓe warɓe hawrine de peccida anne muɓɓe dow ñeñel e tittinkinaako rewɓe go tawaaɓe nder maral leydi e duroo ko watta yahdu yeeso leydi heɓo nden gaɗa mum ɗum watta daaneyaade e kaalooɓe nane ko watta gonnatiiji leyɗe cinnga laabi darantooɗi hakke rewɓe larɗuɓe ɓe rewɓe ɓe keɓa nokkuuje nder filla maral fedde daraniide hakke larɗuɓe ɗo niger no tittinkini ko watta rewɓe larɗuɓe keƴora juuɗe maɓɓe du tawe nder filla yahdu yeeso leydi niger
de fedde leydi niger de noy sembe mum foti nder durwo go pelle leyɗe hirnaange ɗe tawra
fedde leydi niger de hannde no woodi semme nder durwogo ngam dalila tittinkinaako mayre waddi ko niger heɓi ardagal guɓal pelle leyɗe hirnaange ɗe daraniiɗe hakke larɗuɓe ɗum du ɓeydaari mawnino ngam iɗum sembinɗina durwo amen go ko guɓal pelle ɗe fuu ardine kam woni juuɗe rewɓe larɗuɓe tawe nder filla yahdu yeeso leyɗe muɓɓe ɓurno dirol du fuu to waɗe caka maɓɓe e himɓe leyɗe maɓɓe
ɗo min darnanta on habaruji men e fulfulde Saydi Lamɗo holli min jango min gaddan habaruji gom min jottinatamo saabi en kirtinta jam hirti
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande 6 emin tagui 10
aljumare fuu batu joɗa kaalemo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten faada